liba muto muto lubela luliba lumu nange ndikula nembanga bona bakulu abalala niwambu wamu ngejegejemu ebyo buto byonna mbisule mabega ebyali binema olwokuba muto kyemmanyi byonna ebyo ndibisobola Muto naye, chemanyi chimu, siliba muto muto lubela, luliba lumu, nange ndikula, nembanga bonna bakulu abalala, niwambu wamu, ngejegejemu, ebyo buto byonna mbisule mabega, ebyali binema, olw'okuba omuto Chemanyi byonna ebyo ndibisobola Naye nsaba mukama Onyembe nemo kukula omuwawa Kuliza kubigere byosebo Ensi eremo kumbuza buza Ompe aga mageza gava Eyo joli gandu Chichi, te wali amanyi Ezo teka teka zemu kama katonda Chali salawo, echo chendiba Chali mpanchiri nze siri wakana Musaba chimu, amelele ngawo Ankwateko ampa mageza gagasa Emira labiona, wendi mutondewe Chemanyi na byali binge mulira Naye nsaba mukama Onyembe nemo kukula omuwawa Kuliza kubigere byosebo Ensi eremo kumbuza buza Ompe aga mageza gava Eyo joli gandu ngamie Vyene vyensimi wangule Na ye nsaba mukama Onyembe nemo kukula omuwawa Kuliza kubigere byosebo Ensi eremo kumbuza buza Ompe aga mageza gava Eyo joli gandu Simi wangule